Maketa nwoke nebuba. Kenele mchimu nomeka. Limone lao kaufa. Kochili kochili alaba kochili. My mama told me kochili. Akame piagi di fu kosi. Imani fene meni demili. Faka mwono mbwene leka. Maketa nwoke nebuba. Kenele mchimu nomeka. Limone lao kaufa. Kochili kochili alaba kochili. My mama told me kochili. Akame piagi di fu kosi. Imani fene meni demili. Obi men na wobala. Ekbele m. Bumondala. Ndi miche lorida. My katebu show loda. Mwoka bula mwonya sile. Nafana na wana monso. Top G ni mwobodo. Napotafa kibbe monso. Kuchili kuchili my mama told me kuchili. Imani fende meni demili. Kaji fende selu loda na pika. Nadila bombe la mos na twitter. I know my hood boy put some call. Stand up yego na Babylon. Ede madi roma. Ede madi kwa numa. Ede madi roma. Yuani acha. Kin that shit. Oh yeah yeah lili. Early, see ya, yeah.
Ice song. Saja.
If I go bo, reality. I didn't miss one like a womanizer. Tell you my good boy, they grew up. I want you for fertilizer. Make your mama proud to you, become a winner. But I miss you, come and chop one lecker. Maketa nwoke nebuba. Kenele mchimu nomeka. Limone lao kaufa. Kochili kochili alaba kochili. My mama told me kochili. Akame piagi di fu kosi. Imani fene meni demili. Faka mwono mbwene leka. Maketa nwoke nebuba. Kenele mchimu nomeka. Limone lao kaufa. Kochili kochili alaba kochili. My mama told me kochili. Akame piagi di fu kosi. Imani fene meni demili.
Faka mwono mbwene leka. Maketa nwoke nebuba. Kenele mchimu nomeka. Limone lao kaufa. Kuchili kuchili alaba kuchili. My mama told me kuchili. Akame peke di fuku si. Imani pende meni demili.